Tatizo uzuri wako umekupanda kichwani mwako, unaona unita wengi wanakutaka wao kutwa rojuju, unatishia kuondoka kwako. Subutu olewa, olewa, mapenzi amani ya moyoni, ondoka kama twendani, misibishani na wewe. Ninapoteza imani, olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tamasikate. Kama itokula kwako na misijai, elewa wapo mademo na unitamani. Chunga mdomo wako tagari, usije nirudisha kwa nasa za dunia.
So in short, ataujali?
No.
You're not going to put any effort?
The thing is that I think the grass is green on the other side. Okay? I'm sorry for wasting your time.
I am the one who's been wasting my time with you!
So good.
Uli walo na liwe. Uli walo na liwe.
If you want to go, if you want to stay, if you want to go, to sirushanero.
Tena pengine tu kwa ndoto, ukidhani nitakufuatilia, yamenifika hapa kwenye go, mdomoni anakaribia. Mapenzi amani ya moyoni, ondoka kama twendani, misibishani na wewe. Ninapoteza imani, olaiti kama ungejua, ungenipa tumaini tamasikate. Kama itokula kwako na misijali, elewa wapo mademo na unitamani. Chunga mdomo wako tagari, usije nirudisha kwa nasa za dunia. Only one on the liver.